kodi. Tunavuta vitu tofauti na hewa. Gari limewaka, maniga niga tunavuka mipaka. Kajitoa sadaka, panya kazama kwenye chimbo la paka. Kila kitu bragada, madada ba, ondokeni leo nafunga ba. Kama cheos basi mangala, msichana acha utekwe tunamijama. Sunajua binadama tunaspea, tukipotea tumepotea. Ila game bado linaendelea, alafu sisi ndo ma player.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Basha mafupi kama chupi, na bado tunajenge ana chuki. Rafiki ya Bristu ni yupi, tunaish na machui kwenye mziki.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Bada kufuta ndum, kama tadem nikazama ndichi kwa room. Karusha steam kumbe sija beba gandum. Nika mzoom nikajikuta kajehanam. Nam, ok kabla uja anza game, jitathmini kisha gusa kila sehem. OD jambo squad na mi Adam, kwa kukumbusha lile kosa la marehem. Hem.
Yo, kamata izo mama lie. Shika bamba tabamba tambono haika jai. Mavumba vumba ya meja kwenye pochi. Na wachumba chumba wameka kwenye makotu. Najidai, alafu najiswitchi switchi nipo high. Nimechuli na marichi rich Arusha boy. Yani zina wasi wasi, nimefunga na manike wangu fasit wasi.
Acha kelele wakati mtu anafunza.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Masha mafupi kama chupi, na bado tunajenge ana chuki. Rafiki ya Bristu ni yupi, tunaish na machui kwenye mziki.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Watoto kiuni atulali nja, tunakula shamba kwenye viwanja. Mambo zinakwenda bakanja, na watoto wanapenda wajanja. Hila mjini mambo ni ujafanja, ukizidisha matambo unadafanja. Msela sindo matembo wa viwanja man, ukikanyage na umota chukia man. Napiga dilicha poya ongea, nangarisha viatu na temea. Tumepiga kishimba watu, club tumetimba watu. So kitu wa kufunga ni kuongea, naona kawa chumba mesogea. Una nyole nyingi anti, uo una fami kasi. Tondoke zetu basi, mina saluni guest.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Masha mafupi kama chupi, na bado tunajenge ana chuki. Rafiki ya Bristu ni yupi, tunaish na machui kwenye mziki.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
DM Draco.
Oya dio nie. Nice kama mashetani yamepanda gorofani.
Ndio ndio Jumbo Squad OD Noise Makers AD. Check it out ya.
Shake a sham.